Mujajendi, Mwena, Abakoye.
Some Gugua walk out Garocano.
Yamukuka was the Guguno when that second zita.
I took a butcher, a briefcase catchy.
Well, I'm not going to go to Gugu went to the Kamasada Gange.
Revival Band. Napiaching is a solo, a little. By Jagalona Gulichimusimirembe. Nchimanyi oli mutume wa mukama era mutula konna ya okuntebe mune munyumyamu naye nange nzibirako mu mbozi za nyumya mukama towuliranga konga yemulugunya nti obaasani yansobya kyenvudde mu kuba bbalayi abonebone mpaka lwalinenya singa mukama yalina omukyala nandirowoozezza nti oba mu kusooba kwange nakola amawano naye gwe atalina mukyala nti oba twayagala kwomu mukama kikyondeka obunaabuna entebe ye etaliiko kuvuganya nti oba otya nti nakwesimbako mukama nekukuba akalulu baki ekibuzi amakubo g'emikisa gyange nga muli olowooza nti mpagira abakuyeekera ekiro nabadde nebasewaage nenzijukira mukama geoyogera mu bayibo nti wawaayo obulamu bwo n'otwala emigugu gyaffe ogituwonyeffe abantu kirabika ogwange gwasigalira era nkedde pakera mukama nguleese kati mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba siri munyaze yanyaga eza global fund oba okutta ab'ekanungu naye kikimbulwa emirembe nina ekibuuzo kyembuuza omutima gwange zesinga baseba by'obubi mu maaso go yenze kwoleka obonaabona eggulu goosa gye bakubira emiggo owandagayo siri muganda wa yuda eyakulyamu olugwe naye buli kizibu okubuna ensi kisooka wange y'abajulizi be bayokyere ye namugongo bagamba enkwe zaabo kyamu zenazitema okuleka nga lunulu n'abalutwe ensozi z'ebututa zezitegula okutta abantu sinze yatamuteesa kaba omulangira watolo kijja na ngoma naye okundekera emigugu gy'agazibu n'otwala egy'abalala mukama ki kye nnakola watula mu ntebe yo gwe n'olowooza emmotoka eziri mu uganda yange terina kubaamu ye ku nnyumba eziri mu uganda ne mbulwamu n'akasiisira kange mwengalamira wagamba wali bababiri oba abasatuli bamasekkati gaabwe eka abaana nsusa ne munaana nalinda lw'olikyala ewange oba ekkubo lyabula ndowooza walowooza pirata asula wange engeri gyakusalira ogw'okufaako gwe gozire ewange noonya ekkuba erijja ewange oba lyakubula nkulagirire yuda sikaliyoti ne pirato tebasula wange totya teritaku naye nembeera ngikoyi taata oba kitange yaliko okuba kubansa byonsonyiwe oba maama ye yakuma olwendo lw'amazzi naye musonyiwe taliddamu kikola naye omugogo gumenya mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba siri munyaze yanyaga eza global fund oba okutta ab'ekanungu naye kikimbulwa emirembe wagamba oli ku mulyango okonkona nti buli aggulawo mukama ng'oyingira maze wiiki nge wange nsula sisibyewo ebikunnafuuyira neetegeka ekisenge kyo ewange gy'otayingira watyayo nkukunyi nyinyonnyolayi mukama ndese n'omugugugu guno nagwo mpakiddemu ebikyamu bingi kitange bimponye mpakiddemu emyoyo ekika eginnondoola mukama kimponye mbona okusamira mulimu n'amalogo g'abantu agannemesezza okufuna ng'amasanya buli w'empita saako n'ebisiraani ebingi byesaakusaba mukama biibino nabyo bitwale omwoyo gw'okusuubizibwa n'otaweewa gwe gugaba obulamu obwogwowa ab'emulabo ntaddemu n'omwoyo gw'ekomera aguntikulekayi mukama ne kyesikoze bansiba okusaako omwoyo gw'engoolisaba ogumponye mukama male gava ku twenge mama otwenge nganyedutwenge mpozi neerabiddeyo ate kimu akagugu k'obwenzisa akataddemu mugugu Kanzi lukenga leti Okanti kuleka imukama Mpono kuwanga wanga Na yati wengalita Ejojiwe rajabu silo Urundifuna afumba Amo kama kalekako Ulika nona chitange Ulikuma woku tununa Soko tuwale vino Ebimbo nyabu nyoku Wanga masanyo uliwebita Omugugu ngoko imukama Ngambo vanino musango Ngwe tondiri Obulu uza nabu musumari Kufu nani wakumereze Satuka netondi Obulu obweru wange ngangufana Nidaba kutuga valiba yudaya Zindi muganda Obamu vienju gede nkoze seza busungu Mukama mfuka midene tonzi Na yo mugugu gumenye Na uchiraba kumziti Mukama ndikulo mugugu Kuba sinzo mkuba kumirira kumusalaba Siri mwenyeze ya nyaga eza kurobo fandi Obo kutabeka nungu Mukama ndikulo mugugu Kuba sinzo mkuba kumirira kumusalaba Siri mwenyeze ya nyaga eza kurobo fandi Obo kutabeka nungu Na ichi chimbuwe mirende